chunkysupplier.com.
MGM Records.
Kiss Point, Mabusu. Hii ni kwa niaba wafanya kazi wote wapambanaji. Sikia hiyo.
Oh, yasa.
Subuhi kumekucha, nalitoa langu shuka, nazia zapilika, naenda kuzisaka pesa, ili nipate chochote mimi nitie kinywani. Kama leo nimekosa, nitapambana, basi kesho nitapata. Usivunjike moyo, pambana, pambana, pambana. Basi kesho utapata, pambana, pambana, pambana. Usivunjike moyo, pambana, pambana, pambana. Riziki mafungu saba. Hakuna lezaliwa nacho, wakina moje semu wate wametolea jasho. Hakuna lezaliwa nacho, wakina manji balesa wate wametolea jasho. Usichague kazi, kubeba zege kupiga debe zote kazi. Usichague kazi, kuuza chipsi kuuza mitumba zote kazi. Kidogo nacho kipata risika nacho. Usitamani vikubwa, utachomwa moto. Chochote unacho kipata, tosheka nacho. Usitamani vya watu, utatoka roho. Wepambana, wepambana, wepambana. Usivunjike moyo. Wepambana, wepambana, wepambana. Basi kesho utapata. Napambana, napambana, napambana. Sivunjiki moyo. Napambana, napambana, napambana. Riziki mafungu saba.
Hii ni kwa wale wote wapambanaji, eh?
Oya machinga msilale,
lale lale.
Wanangu msilale,
bado mapambano.
Walimu msilale,
lale lale.
Wanafunzi msilale,
bado mapambano.
Madereva msilale,
lale lale.
Mafundi msilale,
bado mapambano.
Madokta msilale,
lale lale.
Manesi msilale,
bado mapambano.
Wakulima msilale,
lale lale.
Wafugaji msilale,
bado mapambano.
Yeah, tell life, no gain without pain. Respect kwa kustone, it's me, Kiss Boy. Ala, Mabusu. Mwah.
ChunkySupplier.com. ChunkySupplier.com.